Russ by DAP. Techno, the optimal spine.
Techno,
I see it.
I like music.
Yo, bani ma green, mama, mama, mama. Leloni zako gwilani, mama, mama, mama. Yo, bani ma green, mama, mama, mama. Leloni zako gwilani, mama, mama, mama. Go down low. Go down low. Go down low. Mifuna univinile alingo. Olochi mwemwe dansi pa kuyamba intro. Nika menya pa chess kwa tikinko. Ndishi zangena mami mwa beula bingo. Nenzeli kuti kusomola naleka. Wanipeza mugemu nishini neiweka. Happiness ndiwe chabeweka. Koma visa chitika vasa zimeva nepa. Nina kupingira kudala chalikale. Ni machoka mamba ndiwe unga nipale. Foto na neo pachipale. Nipatali lekane tiva pai. Tuba ni magoini mama, mama, mama. Lelo ni zaku gwilani mama, mama, mama. Tuba ni magoini mama, mama, mama. Lelo ni zaku gwilani mama, mama, mama. Go down low. Go down low. Go down low. Sili mujola kumbuyo ni overload. Please have mercy my lady. Palasti muza sanduka soti. Mukazi embwelela muzange na mukoti. Alina dupi ni wachani side chick. Self contained divorce mu one roof. Na kuzipoya ni kwa chani. Chalochima wama na wako pambali. Ifuzilile ni moto pamalasha. Alimumanja yanga solid ya dimwa ilasha. Nitifalensi pali baby na mwana. Nigwididide osa nisia paroti. Tuba ni magoini mama, mama, mama. Lelo ni zaku gwilani mama, mama, mama. Tuba ni magoini mama, mama, mama. Lelo ni zaku gwilani mama, mama, mama. Go down low. Go down low.